Megatron Entertainment.
Ile kazi kushona msingi ndo sina, eti mwenza kona pata huo mantio na majina. Hey, mana kazi ubeduhi mama chunga usile sana, ukipata asubuhi vuta vuta upite. Mana kazi ubeduhi mama chunga usile sana, ukipata asubuhi vuta vuta upite. Usinihisi vibaya japo dhiki ndio chanzo, eti liviki ya natoa ala binadamu tumi kwa zo. Ila tu manungu ni kwa ya tapiri moyo kweli na usema, asema ukweli na mengine choyo kazi ndo eshima. Hakika tasema kweli, oh ni kipumbe na jasho skairi. Oh, hakika tasema kweli, ona mageto ni kipumbe so kairi. Pata kidogo kumiria basi, basi nipende nini, na mina kupenda sana. Maisha yangu mitini, situpi kipono cha jana. Chunga, funga, na mwenza kose na kazi. Masha kuunga, unga, kumunda, kirimo changu bias. Hakika tasema kweri, oh, nikibumbi na jasho stairi. Get on it, keep on be so tired. Ile ile mama we, kumo, 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 suga, kumo, 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 sara, kumo, kumo, umirie, suga, kumo, kumo, umirie. Ila chunga kibalu wakisi yote nyasi, na ugopa utani tatasi. Tatasi.